banda begenda. Dalo bate nani kusawa mwenda. Anyoyo akusenda senda. Akagati kateke kusos ubanku wetos. Lelo tunazanya kadice ubaka cut. Otuzo ya gala tucha yogea boss.
Cut your tooth, say,
Mika, Mika, Mika.